so burunji wawe wampa no mubiri kwawe wanya jesanga mitwa yawe zekola basi chatagala pamukwano go kwanzika kanya ondi kumutima musai
Honey, honey, oh, mumu yaga niwe kampasi, baby.